mukwano gwaffe guno kugumanya kyakabisagala tugwolese era twagala n'ekimommozo ebintu tuleme kubyanika mu kimommozo omwo muliva n'ebyamagoba era olyewuunya kwatambula tobiraalaasa manya waliwo banki be wagaana batya muli ntya nti bakyayagala okwotogatteko n'abange abampalanira ebitaliimu okukimanya nti nze walonda okwagala mbanfudde kwatambula tobiraalaasa basomye abalabufu tombaliramu abo abakajanja akajanja kabisi kagala jagala bintu bya mpola mpola okukitiza mbutulago nnonooli batende sinkola yange watambula tobiraalaasa wano twagalana ondikombiita naye ani akimanya oba olibala bantu beebamu bebo bebamu abalindaba bondesaamu otyo njamu ntyo makalabanja sometwe kisampa walindaba sigenda nakuswala zikompaka kito nnyo bonnema okutyabami abakukwana lowooza nti awo weerimbye ekiruyi munda tekibavaamu okimanyi naawe tiye omubi teyemmanya era akwana ate okugaana neefuuka empalana kigezeeko okukukuta weewalirize wakiyamba nze ndi muntu wa lutwe simanyi lwaki akantu katondo kampalanya okulabika nga nnyumidde bwe nte byambalo era mpalanwa watambula tobiraalaasa tukuuma omukwano gwaffe guno gusigale mu nkukutu abakukema nta ne fiansi tobagamba tobabuliranga jagala tugukweke buziizi baliwulira batulanga olwabatuwalana nze naawe kibasuula ewala mu nnyanga eyandiro z'omukwano anoonya n'emirala gyaloga abakukema nta ne fiansi tobagamba tobabuliranga gwaffe guno gusigale mu nkukutu abakukema nta ne fiansi tobagamba tobabuliranga jagala tugukweke buziizi baliwulira batulanga olwabatuwalana nze naawe kibasuula ewala mu nnyanga eyandiro z'omukwano anoonya n'emirala gyaloga jagala tugukweke buziizi baliwulira batulanga olwabatuwalana nze naawe kibasuula ewala mu nnyanga eyandiro z'omukwano anoonya n'emirala gyaloga olwabatuwalana nze naawe kibasuula ewala mu nnyanga eyandiro z'omukwano anoonya n'emirala gyaloga olwabatuwalana basure wala mwenye.